Omutubanyigirize nyindo chichi chafuna kulaba musai nange gesirikidde bingi naye leero njagadde okuwabulwa abamulumanyisa mubabi wanenganyisa nungi yokuwayo omuntu nakolokota omulala songa tusumba ye Yesu byannaku bino yagala munonga mwewe yagala omulokozi Yesu mwagamba omuntu alina alimwebbanja wagala mukama kyasiima yagala munonga mwewe yagala omulokozi Yesu mwagamba omuntu alina alimwebbanja wagala mukama kyasiima Mulumwati chichitwe yusa tetutia katonda Buza telimila chempindi Manolu sabakuni wate waba musango Yetangulu kutamia chito Omuchila kaini na omuto abeli Doza twandibile se Netuganya Yesu atuzimbe kubanga Yekumolini Yagala munonga mwewe yagala Omulokozi Yesu mwagamba omuntu alina alimwebbanja wagala mukama kyasiima yagala munonga mwewe yagala omulokozi Yesu mwagamba omuntu alina alimwebbanja wagala mukama kyasiima Banja bakutukila mani Olwebe vyo kelwa nebatende welewa Abaye wandi utakule Olunyikinati Gaba mulumba Mazima mimba mulila Mira wako kwa singe wangwe biluji Wanji mwekuli Yagala munonga mwe yagala Omulokozi Yesu mwagamba Omuntu alina alimwebbanja wagala mukama kyasiima yagala munonga mwewe yagala omulokozi Yesu mwagamba omuntu alina alimwebbanja wagala mukama kyasiima yagala munonga mwewe yagala omulokozi Yesu mwagamba omuntu alina alimwebbanja wagala mukama kyasiima Yagala munonga mwewe yagala omulokozi Yesu mwagamba omuntu alina alimwebbanja